Kigoma Tanganyika, Kigoma Tanzania, Kasulu Kibondo, Erujuma Nyovu, we mama wacha.
Take it to the party.